Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Jutiza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 22 na metero 19. Muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isangariro koko. Umuti munganzo nitorero Rwanda rikora umuziki wa kijyambere na gakondo abarigize bati umuziki wa bose ukozwe na bose bafite imyaka y'amavuko kuva kuri 7 kugera kuri 77. Umuto muri bo afite imyaka 3, umukuru afite imyaka 4. Yobozi wanashinze itorero umuti munganzo yitwa Emile Moran simbatindiye. Moran we urahura komeye.
Murahumuraho Thomas, amahoro amahoro.
Amahoro twese rwose, niko mugeze kuki?
Ewe, tukikumvise, turi umuti munganzo, reka twivuge nk'umuti munganzo.
Yego.
Turi ihuriro ry'ibyamamare muri muzika, tukaba ducuranga umuziki bita live, nyumva nkumve cyangwa mbona nkubone.
Yego.
Tukaba turi itorero ndangamuco.
Aha.
Tukaba dufitemo abaproducer bageze ku 8 mu bufatanye dufitanye na mufatanyabikorwa wacu EUS.
Yego.
Tukaba dufite ibyuma byacu by'irangururamajwi dukoresha twagiye mu bikorwa bitandukanye mu kazi, mu bukwe, mu birori bitandukanye. Tukaba turi itsinda ryuzuye, buryo umuntu yivuga mu muziki si byiza ko amagambo aruta ibikorwa. Niba munyemereye, dushaka kubanza tugatuza abakunzi b'umuti munganzo.
Rwose umwanya ni uwanyu.
Murakoze cyane.
Umuti munganzo.
Umuti munganzo itorero ry'abanyarwanda.
Yego. Turabakunda.
Nuko murakoze rwose. Niko se. umuti yego, ubundi umuti uhabwa umurwayi. Uwo muti wanyu ni uwuhe? Umurwayi ninde?
Umuti burya ntabwo ari w'abarwayi gusa. Ahubwo burya umuti ushobora no kuba urukingo rw'indwara.
Yego.
Umuti munganzo rero ni impine y'Icyongereza mu kwegeranya ibyo bitekerezo n'iryo jambo twatanze ryabaye umuti. Tuza gutanga umuti waba umuti w'ubukene, dutanga umuti w'inganzo ikennye, waba umuti w'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, waba umuti wo kurwanya ivangura, waba umuti wo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abakobwa, abadamu n'abagore muri rusange bazira uko bavutse. Umuti munganzo ni umuti w'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Turi umuti munganzo, twishimiye ibyo. Ubundi umuti munganzo ni ni Unleashed Musical Talent ibyamamare. Ibyamamare mu nganzo. Ubwo rero tumaze kujyanye amagambo twasanze ayo magambo abaye umuti mu nganzo. Ndamo kwitwa umuti mu nganzo, tukumva ko twayobora inganzo nyarwanda, inganzo nyafurika, inganzo yacu ikaba umuti w'ibibazo, umuti w'ibiza, umuti w'ibibazo by'ubushyuhe bw'isi, umuti w'ikibazo cya virusi itera SIDA, umuti w'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, umuti mu nganzo. Inganzo ni umuti w'ibibazo bitandukanye abantu bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi.
Uyu munsi kandi tuganiriye ari umunsi w'ubwigenge ku Rwanda no ku Burundi. Hashize imyaka 57 ibi bihugu byombi bibonye ubwigenge. Mwebwe mu itorero ryanyu mufitemo umuntu ukuze ufite imyaka 75 y'amavuko, bivuze yuko yavutse mbere y'ubwigenge u Rwanda rwabubonye afite imyaka 18. Hari icyo yatubwira ku byo bimwibutsa?
Tate wacu ntatuganire ku bwigenge bwacu mu Rwanda.
Buraho murakomeye.
Yego.
Niko yibwire rero abumva ijwi rya Amerika.
Yego. Igihe cy'ubwigenge nagira ngo mbabwire igihe cya mbere cy'ubwigenge, ubwigenge butaraboneka mu Rwanda. Mbere yabwo mbese Abanyarwanda ntabwo yisanzuraga, bari mu bintu by'ubujiji. Ariko aho tuboneye ubwigenge, Abanyarwanda baridagaduye, Abanyarwanda babona ubwenge, barinjije mu mitima yabo. Mbese ubwigenge tububonye nibwo mbese twidagaduye, twumva ko turi Abanyarwanda. Mbere ntabwo twari Abanyarwanda, mbere twari mu bukoloni, abazungu badukolonije. Mbese igihugu cyacu twumva atari icyacu, ari icy'abandi. Ariko tumaze kubona ubwigenge twumvise ko igihugu ari icyacu.
Wari ufite imyaka 18
Rwanda? Twumva ko ari igihugu cy'Abanyarwanda, turibohora. Abanyarwanda bumva ko bibohoye, bumva ko bari mu gihugu cyabo.
Ubwigenge ku itariki ya mbere y'ukwa 7/62, wari ufite imyaka 18. Hari ukuntu ubyibuka uwo munsi?
Ndibuka ko uwo munsi Abanyarwanda bishimye, bararirimba, baririmba ubwigenge, mbese bumva babonye igihugu cyabo. N'amahanga, Uburundi, ibihugu duturanye, ubwo nabyo byabonye ubwigenge. Twese twumva twishimye tubonye igihugu cyacu, noneho ari icyacu atari icy'amahanga.
Nuko ubu rero imyaka 57 irashize, urabona hari intambwe igihugu cyateye muri iyi myaka 57 y'ubwigenge?
Twateye intambwe cyane. Mbere ntabwo abana bigaga, bamwe barigaga abandi ntibige, abakobwa ntibige, kuvuga ngo abakobwa ni injiji, abakobwa ntibakwiye kwiga. Ariko nabo higaga bake cyane, kwiga bake cyane, abahungu akaba aribo biga, abakobwa ngo ntabwo biga, ntacyo bamaze. Ariko ubu ngubu abakobwa bateye intambwe, abagore bateye intambwe, barakora, bari muri guverinoma.
Yego,
babonye ijambo ngunye, babonye ijambo, tumeze neza. Abagore turavuga, tuzi ubwenge, turakora nk'abagabo, ntabwo tukiri hasi, abana bose bariga.
Ubundi witwa nde mubyeyi?
Nitwa Muri Saudera.
Yego,
aba mfite imyaka 75. Ariko nanjye
akaba ari icyamamare.
Ubundi nkaba ndi umuhanzi, nkaba ndi icyamamare. Ubundi kera nta n'umugore wavugaga, nta mukobwa, bose babaga bari mu bikari, ngo nta mukobwa ukwiye kwiga, nta mukobwa ukwiye gusohoka. Ariko ubu ngubu turavuga ijambo, tuzi ubwenge, turajijutse. Ubu muri iki gihe nyine twaribohoye.
Ndagushimiye cyane rwose. Umulisa, ndagushimiye pe. Nikose, Muri
Sawadera.
Ye, muri Sawadera. Nta karirimbo kubwigenge mufite se?
Karirimbo, hari karirimbo mfite nahimbye kubukwe.
Eh. Wakatunyurizaho tukumva?
Na karirimbo yahimbye kitwa
Impundu.
Yego.
Impundu nizivuga urwunge.
Impundu nizivuga urwunge.
Eh.
Eh, muducishirizaho gake. Yego.
Gusa icyo wumvise nda mu bijyanye no bwigenge.
Eh.
Burya niwe igihugu duturanye ibyinshi bifite aho bita le père de l'indépendance.
Yego.
Abaharaniye ubwigenge mu bihugu byabo mu Rwanda burya ntabwo mwe nabo ngaho tubagira muri Tanzania hazwi Nyerere, i Burundi barazwi, Kongo hazwi Lumumba. Bivuga ko u Rwanda rwabonye ubwigenge ariko rutangira none rwatangira urugamba rwo kwibohora, kuko ni ukuvuga ngo ubwigenge twarabonye ariko hagati yacu twari dufite ibyo tugomba kubohoka, kubohoka ivangura, kubohoka amakimbirane, kubohoka kw'abantu batekerezaga ko hari abanyagihugu n'abatari bo, kubohoka ubukene, kubohoka ingoyi y'ubujiji, kugira ngo hari mu gihe cyawe nawe urabizi ko abatsindaga mu karere baga babaze bana bavuga kuri Radio Rwanda umuntu akabimenyeraho. Umutima unganzo rero reka tate wacu adukubitiraho karirimbo yitwa Impundu
nizivuga
abakobwa n'abahungu tumushyigikire.
Ye, nuko
yego.
Impundu nizivuga urwunge, amakondera tukimbe, ingoma zirangurure, ingoma zirangurure. Nitare tizi satane, tizaze bagirana, umunsi mwiza tunezeze.
Indirimbo Impundu nizivuga urwunge niyitorero Umuti mu nganzo turimo tuganira. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuti mu nganzo, murakoze kuri ako karirimbo. Tugaruke ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Insanganyamatsiko mbese ni mwebwe muri iki, muri bande, umuti ni iki mwabidusobanuriye? Baryohewe inshuti z'Ijwi rya Amerika, none nta nubwo bari kunyumva. Umuti mu nganzo Emile Moran, muranyumva se? Nuko murakoze rwose, ndabashimiye cyane. Nubwo aya majwi aje anyura muri telefone, nagira ngo Emile unyemerere ngushimire cyane ko waduhaye indirimbo nyinshi zigera kuri 16. Ubwo ngubwo tuzajya tuzumvisha abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ibyo ngibyo ndabikwemereye. Yego.
Muzazigireho ubuntu buke, muzazitange uko mushoboye.
Ye, nzabikora rwose, ndabashimiye cyane. Hanyuma rero,
yego murakoze.
Ntanga iki insanganyamatsiko kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu. Hari umugabo witwa Munyantara Celestin, wanditse ntabwo yatanze nimero ya telefone yego ntabwo yanditse nimero ya telefone nta nubwo yatubwiye aho ari gusa yanditse ati ufite inganzo mu kwandika gusiga nta buryo afite mu mufashiki uwaza akuze mwamwakira yongeraho kandi kantu mu ijambo rimwe 77 ndabakunze yo 77 nabakunze
urakoze Thomas Kamirindi
ye nuko none rero umuntu ufite inganzo mu kwandika mu gusiga ariko nta buryo afite mwebwe umuti mu nganzo mwamufasha gute
umuti mu nganzo dukomoka ku muryango utari wa leta ariko ukorana na leta witwa Fasha Humanity uwo muryango Fasha Humanity niho tuvumburira tugateza imbere impano z'abana urubyiruko n'abantu bakuru umuntu yajemo ashobora gutanga umusanzu wo kudufasha kugira ngo dukore ibyo bikorwa abafite ubushobozi batanga umusanzu wo kugira ngo tubashe gutoza n'abandi ariko ntabwo twasubizayo ufite ubushake ufite ubwitange ngo nuko adafite amafaranga kuko itsinda dufite ry'abantu bageze kuri mirongo itatu na bangahe ubwo tuba tubariyemo abacuranzi abaririmbyi ababyina gakondo abaririmba dufite itsinda rigeze ku bantu 35 abo bose twabigishije ku buntu ndabafite rero benshi twigishiriza ubuntu uwo ngo aramutse yatugezeho akatugaragaza ko afite impano afite ubushake turamwigisha ikindi azazi kimwe agatahana byinshi
arongeraho ati uwaza akuze mwamwakira
aruta katese
simbis yego
ntacyo bitwaye rero kamubwira icyo nkundira umuziki icyo nkundira umuziki burya imikino ni myiza kandi turayikunda naranayikinye ariko burya yo ijyana n'imbaraga uko umuntu ari muto afite imbaraga z'umubiri uko umubiri gishoboye niko akora siporo cyane cyane mu bijyanye n'imikino no kubicyamamare muri siporo ariko mu muziki ushobora kuririmba kugeza ugeze imyaka 90
yego
ushobora kuririmba ugeze imyaka 95 barahari rwose turabazi neza babishobora rero umuziki ntugira imyaka umuntu ahagarikiraho ahubwo ku myaka yose niyo mpamvu tuvuga ngo music by and for all ages ni umuziki ukozwe kandi ukorewe abantu b'imyaka yose ubwo rero arakaza neza ahubwo nta impano ntimupfubiremo
yitwa
mu kanya w'imyaka itatu ashobora araza kujya kuri piyano gucurangire anakuririmbira
aha yego ubwo reka
twikunde umwana imyaka itatu abishobora ntabwo yabitanze
yego reka twizere ko Munyantarama Celestin ari kumva ijwi rya Amerika hanyuma niyemeje no kuza kumwandikira kuri Facebook gatoya gusa igisubizo wamuhaye ko ari karibu
ni karibu rwose none by'umwihariko kuba nyize mu mufatanyabikorwa wacu VOA iyo ni ibyo tumwakira twiruka
ye nuko nyine nk'uko bivuze iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na Emile Moran n'itorero rye mu by'ukuri kuko bose bari kumwe itorero umuti mu nganzo kuri telefone turi kumwe na Edouard we
karame
wiriwe neza uherereye he
Nere mu murenge wa Menaza karere ka Gakenke
yego ni mu majyaruguru
ari amajyaruguru
aha nuko komeza rero ugusha ku ngingo yego
numva se iryo terero rifite ibikorwa byiza ariko se nagira ngo mbabaze
yego
amurira itsinda ryo riramutse rikora wenda ibintu bijyanye no wenda n'ubuhanzi gakondo bakaba nta bikoresho naki bafite mbese nta buryo bwo kuzamura inganzo yabo neza abo babafasha
uravuga nkawe ufite itorero ridafite amikoro umuti mu nganzo babafasha gute aha reka Emira gusubize
murakoze cyane Gakenke muraho murakomeye
turabona amahoro masa
turabatahije waza baza guha nimero yanjye ya telefone. Baguha nimero yanjye ya telefone noneho tukazavugana tukaganira ku byo mukeneye nibyo twabubakamo tukagirana imikoranire ndetse tukabakora n'ubuvugizi mu bushobozi dufite tukajya inama tukareba uko twakorana kuko turi abafatanyabikorwa b'amatorero ndangamuco menshi twebwe turi itorero ndangamuco turi music live band turi abacuranzi n'ibyuma bya gakondo ndetse n'ibigezweho turi abanyamuziki mu buryo bwaguye.
Ubwo rero Emil ushatse kuvuga yuko iki kiganiro nikirangira urantumye ngo nze kumuha nimero yawe?
Ntacyo bintwaye rwose, nimero yanjye kwibanga.
Sawa, ndaza kubikora.
Murakoze, muhe nimero yanjye tuvugane tujye inama, nzamugira inama z'uko twabigenza.
Yego, ndabikora pe.
Abanyamuziki burya reka mbonereho mbwire bagenzi bacu b'abanyamuziki. Burya umuziki ni urukundo, umuziki ni ugukora cyane utikoresheje, umuziki ni ukugira ubumuntu. Izo ni zo ndangagaciro tugendera nk'umuti mu nganzo. Biduhesha rero ko abandi undi muntu tugezeho nk'umunyamuziki twebwe twiteguye kumuzamura, tutababazwe n'uko azazamuka akaturusha, kuko hari benshi bazamukiye mu muti mu nganzo, hari n'abandi benshi bazahazamukira. Ku buryo rero twishimiye kuba twagira icyo tumarira uwo dushoboye kugira icyo tumumarira. Nababwiye ko turi abanyamuziki, turacuranga, turaririmba, turabyina twese mu muti mu nganzo, turi intore, turi ababyinnyi, turacuranga, turaririmba, tugurana ibyuma ducuranga. Uyu munsi wari kuri basi ahita ajya kuri piano, wari kuri piano akajya ku ngoma, wari ku ngoma akajya kuri basi, wari kuri byemba akajya kuri shakers, kuri twa dukoresha nyine babanyeganyiza. Mu kandi kanya gato y'abamwana imyaka itatu akajya kuri piano, abandi bakuru bakagenda nuko ibyuma turabihererekanya. Nitugira amahirwe yuko tuzabigaragaza ijwi rya Amerika mu bushake n'ubushobozi mufite, tuzongera dukorane mu bufatanyabikorwa dutangiye, tuzabigaragaza rero no ku rwego rwisumbuye.
Yee, tuzakora uko dushoboye. Yego,
nagira ngo akandi kanamfashe ahantu bakorera ariho neza, nimba nta yandi mashami bafite nabwo abimbwire neza.
Reka hita gusubiza nabyo.
Murakoze cyane. Dukorera mu karere ka Nyarugenge mu Rwanda, mu murenge wa Gitega, mu kagari ka Kabahizi, mu mudugudu wa Nyaburanga, ku muhanda w'amabuye wo mu cyaha hafi neza nawe. Iyo uhanyuze uzabona amashusho yacu akwereka umuti mu nganzo, akwereka Fasha Humanity. Nuhagera ntuzatambuka udakomanze.
Edward, wabyumvise rero?
Nabyumvise, ndumva ntegereje kaza kuma ya terese. Noneho ibindi tuzavugana neza, ndumva rwose ubufatanye tuzabukorana nta kibazo. Kandi namwe ijwi rya Amerika nzabashimira, kuko mfatanyije n'abo dukorana, ubwo niba byaciyemo muzabimenya. Nakoresheje urubuga rwanyu rwa Facebook, nawe mba ndiho cyangwa se n'indi adresi namwe muzajya mukomeza kuduha, nzajya nkomeza ngendereho, nzabasubiza nandi ko byagenze.
Ye, ndagushimiye Eduard we. Ese irindi witwa nde?
Ange ndabashimiye.
Irindi witwa nde?
Witwa Imana Ihagaze.
Aho Imana Ihagaze? Ye, urakoze cyane.
Namwe murakoze.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro murisanga umuti mu nganzo, nibo bashyitsi tuganira, by'umwihariko umuyobozi wa w'iryo torero wanarishinze Emil Moran. Kuri telefone turi kumwe na Jackson. Jackson we?
Oui.
Urakomeye?
Ego turakomeye.
Umunsi w'ubwigenge urawizihiza gute?
Umunsi w'ubwigenge ndawizihiza neza, aha mu Burundi tukawizihiza, reka niworaba.
Mwakoze amadefile?
Twakoze defile cyane rwose yagakura. Reka reka abanyagihugu ukwisura ukizana, niko kose kuruzuye ibimwemwe bibaho.
Mwakiriye mute kwita amazina, tuvuge stade yitwaga Louis Rwagasore, ubukaba yitwa Intwari, n'imihanda bahaye andi mazina, mwabyakiriye mute?
bavyakiriye neza cyane, bigaragara yuko nivyekana yuko Burundi niko buratera buva mu magume ahubwo butabuje imbere.
Ye Jackson, urakoze rero. Noneho rero gusha ku ngingo y'insanganyamatsiko y'uyu munsi, nkwibutse ko tuganira n'itorero Umuti mu Nganzo.
Ego insanganyamatsiko irumvikana, nagize akabazo gatoya. None Umuti mu Nganzo iri mu gihugu cy'u Rwanda, Murundi ho tuyisanga hehe? Mwabari twari mutumire mu gihugu cy'u Burundi nawe ne agire icyavuze ko twabonye umengo umuziki ni kirumara mu buzima bw'umuntu.
Ushaka kubaza nimba bafite ishami mu Burundi? Reka Emira kwisubiriza.
Murakoze cyane. Kugeza ubu ngubu nta mashami turagaba hirya no hino. I Burundi ndibuka ko migeze kugera nko muri 2012 nkora ibiganiro kuri radio, ariko nta mashami dufite. Gusa turi itorero, turi itsinda ry'iyamamare muri muzika. Tukaba dukorera mu gihugu cy'u Rwanda, ariko twemereye kujya hirya no hino mu bitaramo hirya no hino. Ubwo rero i Burundi naho ntiyahezwe, igihe nikigera twariteguye baradutumiye. Inshuti zacu ziriyo bazatubwira, bazadutumira tuze dukorere ibitaramo.
Jackson, wumvise?
Numvise. None ego ndabyumva yuko bafise mu migambi. None hateganye ikirigo kingana gute? Barakomeje baga mu Burundi kugira babane ko natwe tubakeneye, kugira bazabe baza.
Yego Emil, musubize.
Urakoze cyane Toma. Iki gitekerezo Umuti mu Nganzo washinzwe ahasanga muri 2012, urumva turi itsinda ry'ibyamamare muri muzika rimaze imyaka igeze kuri 78. Iyo myaka byadufashe izo mbaraga kugira ngo tubashe kwiyubaka. Ubwo rero tugeze ku rwego rwiza rwo gushyira ibicuruzwa byacu ku isoko. Tuzajya mu bihugu bitandukanye, ari byo muri Afurika, ari byo i Burayi, ari muri Amerika n'ahandi hatandukanye, cyane ko dufite ibihangano mu ndimi zitandukanye. Turimo abantu bafite amashuri, turimo abantu bashobora kuririmba indirimbo zitandukanye mu ndimi zitandukanye. N'i Burundi igihe cyaho kizagera, nituramuka dukoranye n'inshuti zacu ziri i Burundi, nawe byamuturukaho yabitangira, bagategura uburyo bashaka kuzadutumira, tukegeranya ibyo bisaba kugira ngo tuzaze i Burundi.
Niko se Emil, wabwira iki Jackson ku bihangano nyine byanyu mumaze gushyira ku isoko? Ni ukuvuga tuvuge nka za album mumaze gushyira ku isoko, sinzi nimba mufite na za DVD z'ama video mugurisha. Mbese ku bihangano byanyu mubigurisha gute, ku buryo wamubwira nimba no mu Burundi bizagerayo cyangwa nimba byaragezeyo?
Ibihangano byacu ubu ngubu mu buryo bwo kugurisha bugezweho, abantu bakoresha inzira zitandukanye. Dufite nk'ibihangano biri kuri YouTube, hari indirimbo zacu ebyiri, harimo imwe yitwa Ejo Heza imaze gukundwa cyane, hirya no hino barayikunda, i Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, hose barayizikunda. Dufite inshuti zacu ziri i Burayi, ziri muri Amerika, zitubwira ko indirimbo Ejo Heza bayikunze cyane, banakunze indirimbo yitwa Minor Girls. Ni indirimbo twakoze turwanya ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa b'abangavu n'abana bato bataragwiza imyaka. Tuvuga ko umwana w'umukobwa atemere gukundwa no gukundana. Izo ndirimbo nizo ziri mu mashusho, uwabishobora ajya kuri YouTube agasura urubuga rwacu Umuti mu Nganzo yazibona.
Nuko Umuti mu Nganzo byandikwa mu magambo atatu.
Izindi ndirimbo zisigaye, dufite album ebyiri.
Yego.
Album imwe yasohotse muri 2011, twayise Sibyo Ntozwa, ni urutonde rw'indirimbo zitagaragara. Ubu ngubu kuri album cyangwa se album dufite y'ubu ngubu, hariho indirimbo icumi, harimo iyo Ejo Heza, harimo Ngwa mu Byano, harimo Nzagukunda Ushime, harimo Impundu ya Tate, harimo indirimbo ya Madina ya Mavava yitwa Uruwanje. Izo ngizo turagenda tuzibanyuriramo gake gake, ariko wazikenera twazohereza, twazazimugezaho rwose.
Jackson
Karame,
wabyumvise rero?
Nabyumvise cyane, arakoze cyane. Yazitwangiye kuri YouTube, tuzogaragaza turabe.
Yego.
Ego tatumushimi kongye dushimi na watezi amatwe kijuji Amerika na barunde wali hose kumusi mikuru wali mwotu tajio ome kumine gitera nyi kumutumba na nungu murakozi.
Ye urakozi chani?
Ego la murakozi vezi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda umuti mu nganzo. Kuri telefone turi kumwe na Daniel Kandi. Daniel we.
Karame bwan.
Wiriwe neza.
Bravo chef we.
Ni we chef ntabwo ari jewe. Erega
narimba ko numwe mu bwanzi bifatire.
Ko ari jewe se je ko ndu umukozi wanyu se.
Yego, kuri narimba kumbuye murakoma ruguriyo ngiyo.
Yego turaho na Emile byamutangaje.
Nimwango ushako ndabifatira. Emile we.
Aha.
Karame karame. Nu. Nyamashe turahazi.
Nyamashe ki? Kwishara.
Eh. Aya na yitwa Ruharambuga.
Ruharambuga ndahazi.
Aha, ahubwo ubwo ubura dutumiye byihorere uzatugaye guhera ntuzatugaye gutinda.
Yee, ndabatumiye ani wakinyamashekero harambuga muzagere n'ahantu heza cyane.
Emile we ntanga kugerayo rero nyine ubwo ngubwo uzanshirire mwitama hanyuma unzanire.
Nzagushirira mwitama nk'akuri
ahubwo. Yee, nuko. Daniel we gusha ku ngingo rero. Emile buretse Daniel abanza soze. Yego.
Abagabo rwose bakwiriye gushimwa ibikorwa byabo turabizi natwaniro harambuga mu mudugudu wa Nkomero.
Yego.
Ahubwo icyo nababwira ni bakomereza rwose bagomeze bakore cyane tubari inyuma nk'abanyarwanda.
Mhm.
Bo gucika intege rwose.
Ye, Daniel urakoze.
Yewe turabemera n'ukuri kose pe namwe ijwi rya Amerika turabemera ariko ntitukibumva kuri FM muzaje uko mutugenza rwose.
Ubwo ngubwo ndahita mbibwira abankuriye n'abashinzwe ibya technique hanyuma bareba impamvu.
Yego kurabumvaga rwose ariko ntitukibumva makuru yanjye ryoshye ntitukibumva.
Ye ndatumika.
Murakoze bwana.
Ye niko Emi.
Karame karame Thomas.
Watubwiye yuko muri kumwe n'umwana w'imyaka 3 mu muri iryo torero ryanyu. Harakabazo.
Yego.
None wavuze uti umwana ntakunda umwana ntakundwa umwana ararerwa. Umwana ntakoreshwa umwana ararerwa. None mwebwe ko mufite abana. N'uburyo bwo kubakoresha, n'uburyo bwo kubarera, n'uburyo bwo kubatoza hasobanure.
Umwana ntiyemerewe gukora umurimo umuha amasezerano igihe akiri umwana ataragwiza imyaka y'ubukure.
Yego.
Bivuga ngo twebwe tubatoza umurimo tukabatoza umwuga w'icyo bazakora. Tubatoza umurimo w'ibyo bazakora ngira ngo nkawe aho hakurya aho ngaho uziko bijya bigenda.
Yego.
Wa Michael Jackson watangiye kurimba bafite ingahe. N'abandi babaye byamamare batangiye akabando k'imiti bagaciye kare bakabika kuri. No nabo bana rero no mu Rwanda duhitamo ko twatoza abantu umwuga tukabatoza icyo bazakora cyane cyane ko twebwe uyu muziki wumva tuwukora nk'umwuga n'umurimo kuri twebwe. Nta kandi kazi tugira dukora umuziki turaririmba tugacuranga tukabyina ikinyarwanda tugakora sound system cyangwa sonorization tugakora audio production rero byo bita kuba aba producer. Ndetse tukanagira n'ahantu dutiza abashaka gukora imyitozo yo gucuranga ndetse by'umwihariko tukanigisha na muzika. Ibyo dufite ntabwo tubyiharira, tubyigisha n'abandi kugira ngo twagure impano ababikoze neza tukabashyira mu mutima mu nganzo. Waje kwiga afite ahandi ashaka kuzakoresha umuziki we akawuhakoresha. Turabafite baturuka mu nsengero, mu kiliziya, hirya no hino abashaka gukora mu tubari n'ahandi henshi ariko tukabaha amasomo y'umuziki ashingiye no ku burere n'indangagaciro z'umuco nyarwanda.
Eh, nuko uwo mwana muri kumwe rero ubu ngubu?
Yewe, none se urashaka kumbwira ngo muguhe ahita guturangira?
Oya, reka tubanze dusuhuzanye ariko kuki wihuta? Reka tubanze dusuhuzanye tunibwirane.
Ibyiza mbona, ibyiza mbona urajya urabigwaye na bamadi.
Nuko. Muhe telefone. Kwari kure?
Ari hafi, no musuhuza arakwikiriza.
Yee. Yitwa nde mbese?
Yitwa Isimbi Ryisa.
Isimbi Ryisa.
Yego.
Isimbi Ryisa. Nuko. Ndumva ari umukobwa rero.
Ni Isimbi Ryisa Lovely Forte Gramo, tukaba turi kumwe n'undi witwa Ibigwi Great Four.
Yee.
Ni kumwe n'Isimbi Ryisa, afite imyaka 3, Ibigwi afite imyaka 4.
Reka duhere ku Isimbi Ryisa. Isimbi?
Yego.
Isimbi Ryisa?
Oui.
Uraho neza?
Yego.
Amakuru yawe?
Neza.
Uzatangira kujya mu ishuri ryari?
Ejo.
Ejo kuwa kabiri? Ufite ubwira rwose, ndakwemeye cyane.
Ubwo n'umwaka utaha?
Eh, nicyo bivuga. Ariko arabishaka rwose. Isimbi Ryisa, urabishaka kwiga rwose, ndagukunze pe. Njyewe rero ndi umupapa ukuze. Umukobwa wanjye ufite imyaka 28.
Yego.
Nuko Isimbi Ryisa, uzi no gucuranga?
Yego.
No kuririmba?
Yego.
Ibintu byo guhanga, ni kuvuga kwandika nk'indirimbo, watangiye kubikora nabyo? Uzi kuri igihangange? Ndakwemeye rwose. Niko se Isimbi Ryisa, mu biri ibyo byuma byanyu, ikikorohera cyane kugicuranga ni ikihe?
Ni
piano. None se wayegera hanyu? Nuko rwose. Isimbi Ryisa rero no mu itorero umuti mu nganzo.
Wamuze se ko yatangiye?
Yego rwose. Yego Isimbi Ryisa. Ese iryo zina Isimbi Ryisa bivuga Isimbi risa n'Isimbi?
Isimbi Ryisa ryonyine ridasa n'ayandi.
Aha.
Ryihariye ry'umwimerere.
Niyo
mpamvu twamwise Isimbi Ryisa.
Yego. Hanyuma uwo w'imyaka ine we yitwa nde?
Yitwa Ibigwi, nawe niyigire hino.
Yego. Ibigwi?
We aragucurangira.
Yego.
Araguhamagara.
Ibigwi?
Ni.
Uraho urakomeye?
Yego.
Ufite imyaka ingahe?
Nyakini.
None se kwatangiye ibyo gucuranga kuririmba ukiri mutoya, intumbero yawe numara kuba umugabo urumva izabiye? Ari kubitekerezaho.
Aracyari mu gukora processing.
Eh. Kuko ubwo mvuze umugabo nizeye ko
wa kabiri w'amashuri y'incuke.
Yego, ibigwi nizeye ko ari umuhungu ntakoze ikosa mvuga ko azaba umugabo.
Ya no umuhungu. Eh.
Nuko. Namwire rero ibigwi.
Eh?
Ya
no byo uringaniye twararishoboye.
Nuko rwose. Ni byiza cyane. Nuko ibigwi. Urashaka kuzagera ku ruhe rwego numara gukura mu rwego rw'umuziki?
Uzaba umustari
kandi n'ubundi watangiye kuba umustari ahubwo nuko uzakomereza aho. Rero niko wowe ucuranga ikihe cyuma?
Piano.
Nawe ucuranga piano? Nawe watunyurizaho se? Ibigwi rero nawe n'uwo mu itorero umuti mu nganzo. Yego, komeza ibigwi. Cyane rwose. Nuko ndabashimiye cyane. Noneho rero ndeka twongere dusubire ku banywanyi b'ijwi ry'Amerika bategereje ku mirongo ya telefone nabo mwiganirire. Nshuti z'ijwi ry'Amerika, mbibutse yuko iki kiganiro murisanga ari icy'umuti mu nganzo n'itorero ry'i Kigali ryashinzwe kandi riyoborwa na Emile Moran. Turi kugana na Emile Moran ariko ari kumwe na bagenzi be bo mu itorero. Kuri telefone dufite Jean Long. Jean Long we? Urahura komeye?
Yego, ndaho ndakomeye.
Bwira abatumirwa bacu aho uherereye.
Indera niho ndi.
Indera. Indera i Kigali.
Niho mperereye.
Ye, nuko. Gusha ku ngingo rero.
Akabanze mbaramutse. Ariko none nagira nk'utubazo nka tubizi cyangwa dutatu nabibariza.
Yego.
Ese wenda iryo tsinda ry'abana numvise ko harimo abakuze bakirimo n'abatoya, ni ibintu byiza cyane wenda kuba abana bakigera ku bantu bakuru. Ese wenda ko wenda nkanga turise cyangwa se wenda ko tugakunda kwenda kumva ibihangano byabo, kandi ndatubona ko igihangano nyarwanda muri iki gihe hari abahanzi wenda babonye impinduka bakora injyana gakondo muri iyi minsi zirimo kugenda zikundwa kurusha injyana z'iki gihe. Ese baba bafite ngamba ki wenda kugira ngo injyana zabo wenda zigere hirya no hino mu gihugu buri umwe wese abashe kuba yazikurikirana?
Ese nko muri izo nganzo gakondo zikunzwe muri iki gihe wari utekereje nk'iyihe?
Oya, wenda ntabwo ari ukuvuga indirimbo ntabwo ari ukuvuga ibijyanye n'inganzo izo mvuga ni indirimbo wenda twavuga na nk'umuhanzi nka Nsengiyumva. Ni umuhanzi wenda wacurangishaga umuduri kandi tuzi ko wenda ari nko mu gihe cyashize. Nk'ubu wenda muri iki gihe urabona ko wenda ari we muhanzi cyane cyane abantu barimo kugenda bakurikirana cyane, ariko wenda ku byaririmba wenda sinavuga ko wenda bijyanye n'inganzo, ariko wenda nabo wenda ndavuga ko wenda indirimbo baririmba wenda ko zishobora ko wenda ari indirimbo zihe no mu gihe cyahise cyangwa se zijyanye n'ikintu n'injyana z'amateka se, cyangwa noneho baba bakora iki kugira ngo wenda injyana zabo nazo zishobore kuba zakumvikana ku maradiyo se, cyangwa wenda no ku ma YouTube wenda zigenda zikurikirana.
Reke mira kubwira uko bimeze.
Murakoze cyane, dushimiye inshuti yacu iri imbere.
tukaba tu kwebwe hanyine nda kaninda kunze gukoresha inyito y'itorero yubuze itorero mu Rwanda abantu batabumva mu bijyanye n'umuziki abantu batabumva ababyina ikinyarwanda intore twebwe dufitemo ibyo bice byombi dufite umwihariko wo kuba dufite injyana gakondo n'injyana zigezweho aba ibyamamare by'umutima unganzo twese turi ababyinnyi turi abacuranzi turi abaririmbyi niyo mwihariko w'umutima unganzo turimo abana bato urubyiruko n'abandi bakuru uburyo rero dufite album cyangwa se indirimbo zacu zirimo indirimbo z'ikinyarwanda zirimo indirimbo z'igifaransa zirimo igiswahili zirimo indirimbo zigenda mu buryo butandukanye mu njyana zitandukanye kuko turi bagari rero ibihangano byacu biri ku maradiyo hafi ya yose mu Rwanda indirimbo zacu ziri ku mateleviziyo indirimbo z'umutima unganzo ziri kuri televiziyo y'u Rwanda twakoreye igikorwa cyo kumenyekanisha ibyo dukora mu mpera z'umwaka ushize abadukurikiranye barabyibuka twakoreye mu kiganiro The Jam indirimbo zacu zikinwa ku mateleviziyo nk'Isango TV turagira ngo tubashimire cyane bakoresha uko bashoboye rwose ngo bagaragaze ibyo dukora twongeye kubashimira BTN turabashimira indirimbo zacu zicaho televiziyo y'u Rwanda nayibanje ibihangano byacu bicaho radio Rwanda turayishimira ko igizaho ejo heza impundu isaro ryisa na minor girls ndetse na za ngoma byano indirimbo zacu zose uruwanjye zose ziriho ku maradiyo n'amateleviziyo iz'amashusho ziri ku mateleviziyo ndetse naho zitari twiteguye kuzibaha ntabwo dufite ubugugu bw'ubumenyi ibyo dukora twiteguye kubimenyekanisha bazajya babisaba ku maradiyo babisabe ku mateleviziyo indirimbo zacu zirahari kuri televiziyo y'u Rwanda kuri radiyo Rwanda kuri Kwisango kuri BTN kuri radiyo BCGO ahubwo wenda kudakinwa hari uko buryo rimwe na rimwe wenda abantu baba batarafata umwanya ngo bavumbukire muri iyo nganzo ariko buri bwo twakoze ubwo buvugizi mukamunazisabye n'izindi mbaraga
nuko Jean Long wasobanukiwe
none ikindi kibazo namwibariza ese uburyo baba bakoramo byaba ari uburyo bwo gucuruza umuziki cyangwa se wenda bwaba ari uburyo bwo gufasha abantu no kunezeza abantu ikindi namubaza ese wenda ko tubona nk'angahe iwacu mu Rwanda usanga wenda abana bakiri batoya ari ukujya ku mashuri wenda ibintu nk'ibyo ngibyo by'impano ari abana bafite impano y'umuziki se cyangwa no kuba baririmba ariko ugasanga ababyeyi babo ntabwo babyitaho ubwo icyo batekereza ngo umwana azajya ku ishuri kandi afite impano yo kuririmba bakumva ko wenda nimba avuye ku ishuri wenda atatse nk'aho ngaho wenda nko muri iyo karabu baririmba wenda nawe ajye kugaragaza impano ye yagira inama ki ababyeyi ariko akangurira wenda nimba n'umuziki bakora baba bucuruza cyangwa wenda byaba ari ugushimisha abantu gusa ibyo ngibyo nabyo nibyo bibazo byanjye bya nyuma namwibariza
ye reka gusubize
murakoze cyane Toma ndashimira n'urundi mukunzi wacu n'umukunzi w'umutima unganzo umuziki ni cyo mukundira kuwukora yukora uraryoherwa kandi ugashimisha ukanahimbara abakurora n'abakumva umuziki wacu ntabwo ari umuziki dukora mu biruhuko ngo mu kindi gihe tuwureke ndagira ngo mpite mbonera wo kubwira ababyeyi mwabyaye bakobwa mwahetse bavandimwe nshuti banyarwanda banyafurika impano ntabwo igira igihe umuntu atangira kuyizamura impano izamure igishoboka imyaka yose birashoboka ko wazamura impano yawe wumvise umwana w'imyaka itatu ko acuranga piano anaririmba indirimbo ya Kamariza ngira ngo rwose nshimire Kamariza ko yasize umurage umupianiste cyangwa se ucuranga piano wacu afite imyaka 11 acuranga indirimbo zigeze kuri 520 bituko ku myaka 11 umwana ashobora gucuranga izo ndirimbo zose ari uyoboye niwe pianiste nta wundi tugira abajene bacu ibintu bakora imyaka 25 ngo babashe kwigurira ishaka arangije kaminuza tugomba gutangira gutoza abana umurimo uyu muziki ni umwuga uhenze winjiza utanga amafaranga wubashywe abantu bagomba kubaha niyo mpamvu twebwe tuwukora nk'abanyamwuga nta kindi dukora kitari umuziki rero nagira ngo mpamagarire ababyeyi kuvumbura no guteza imbere impano z'abana babo hakiri kare izo nama nagiye ngigirwa ariko sinumva sinanazumvira inama zivuga ngo tureke tube dukora imyitozo mu gihe cy'ikiruhuko
ariko ubu ngubu umuntu ni kuri konji twicariye ahantu mu munganzo aho duhangira turimo gucuranga mu kanya turafatika ikanda abana baratsinda amasomo aragenda n'impano yabo ikazamuka ntabwo bazategereza kubanza gusaza kugira ngo batangire guteza imbere impano zabo iyo ni imyumvire ngira ngo mpamagarira abakunzi b'umuti mu nganzo mpamagarira abakunzi bafasha humanity nk'umuryango ukora icyo gikorwa cyo kuvumbura no guteza imbere impano z'abana urubyiruko n'abantu bakuru kudategereza ku muntu abanza gusaza kugira ngo ateze imbere impano ye impano tuyivumbure kare akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure
ni ukuri kwa mbayibusa niko jalonge wabyumvise rero
ariko rero
uhina ariko amagambo kugira ngo na Emmanuel tumuhe ijambo
none reka ngira kandi kanyuma mwibariza wenda nangereranyize umuziki wenda wa gakondo n'umuziki w'iki gihe abona wenda muri iki gihe ari uwe muziki ufite agaciro
yee
nuwuhe muziki ukurikiranwa cyane ngo tugendeye ku rugero kose cyangwa n'abakuze
icyo nakubwira ngewe nanga ivangura iyo riva rikagera none ivangura rigeze no mu muziki nabyo ari akaga umuziki ntuvangurwa
umuziki ntabwo ugira ahejo ntabwo ugira ahashize ni umwe n'ikintu kimwe
umuntu ntugira ubutaha umuziki ni inganzo umuziki ni uburyo bwo gutanga ubutumwa ubunyujije mu micurangire n'uburyo runaka bwateganyijwe n'ubuhanga bukenewe njyewe navuga ngo umuziki ryoshye ni uwateguwe mu buhanga ugategurwa neza ugategurirwa abagomba kuzawumva kandi bakumva uryoshye nk'iyo turirimbye nk'indirimbo yitwa umugati w'abana ahari wenda buriya Thomas azadufasha uzajya uzicuranga abantu bazumve umugati w'abana n'indirimbo twayihimbye nko muri 2010 ariko n'uyu munsi ntabwo ubuse bavuga ko ari iya kera ni iya vuba ni iy'ejo ni iy'ubu ni indirimbo ushobora gusanga kubera ubutumwa burimo ijyanye no gushyirwa mu njyana ya rege indi ndirimbo ushobora gusanga irimo amashyi n'umudiho ufashe nk'indirimbo Minor Girls indirimbo Minor Girls ni indirimbo y'icyongereza ariko muri icyo cyongereza hacuranzemo inanga ya kinyarwanda icuranzemo inanga ya kinyarwanda abantu bazayumve bumve ikirimo bazumve isaro ryisa n'indirimbo igiye kinyarwanda iri muri 3/4 ariko icuranzemo gitari n'ibindi byuma by'umuziki hari ubwo dufata umuziki tukawuhuza tugafata umuduri wacu tugafata inanga y'iwacu tukayihuza na gitari yo muri Amerika tukayihuza na jembe yo muri Senegal tukayihuza umuziki ni umwe ntabwo ugira ivangura niyo mpamvu natwe no mu mikorere yacu nta vangura ririmo tuhitamo kuba abanyamuziki ntituvangura idini ntituvangura ubwenegihugu ntituvangura ibyo abantu bajya bavangura ntituvangura abato n'abakuru ahubwo dufatanyije kugira ngo dukore umuziki twe turi abanyamuziki
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndibwira ko Jean Longue noneho asobanukiwe mbere yuko duha ijambo Emmanuel nibwira yuko agiye no kudusoreza iki kiganiro nshuti z'ijwi rya Amerika mwese uko mungana nagira ngo mbabwire yuko n'itangazo ubuyobozi bwa radio ijwi rya Amerika bungejejeho ako kanya kugira ngo ndibageze mu magambo make n'impinduka muri gahunda za radio ijwi rya Amerika radio yanyu amakuru mwajyaga mwumva magufi cyane y'iminota 5 mwajyaga mwumva saa 11 ntazongera kuvuga guhera uyu munsi guhera ku itariki ya mbere ukwezi kwa 7 2019 ya makuru magufi y'iminota 5 mwumvaga saa 11 avuyeho ntabwo muzongera kuyumva murakoze rero noneho dusoze iki kiganiro duhi ijambo Emmanuel aduhinire igitekerezo cye cyangwa ikibazo cye kugira ngo twanzure neza twemye umuhanga mu kubyina abyinavamo akabyina abyina yinjira abyina akavamo abyina Emmanuel we Emmanuel umenya telefone ya Emmanuel yacitse muratubabara kandi koko birumvikana yacitse nuko noneho rero ubu ngubu Emile dusigaranye nk'iminota 3
yego
ubutumwa wumva waha abandi bakiri batoya cyane cyane yego muri iki kiganiro urubyiruko muri kumwe ntabwo twashoboye kuruha umwanya ariko kumva byibura isimbi ryisa ibigwi kumva Umulisa Odela ndakeka ari ubutumwa bukomeye abandi bumviraho n'urubyiruko rutwihanganire mbese nakagaruka tuzabibonera umwanya ariko rero icyo nashaka kuvuga nkwisabira ababyeyi
urubyiruko turaruha indirimbo turi buze gusorezaho
yego ababyeyi ubu ngubu barimo batwumva wabagiriye indirimbo ntanjye kwabagiriye indirimbo wabagiriye nama mu byerekeranye no ku akuhaje mu kinyarwanda n'iki mwaka gira imana mwe no gushishikariza ahari bagashishikariza abana kugira ubwo ibyo bintu by'inganzo
icyo nabwira ababyeyi bakurikiye umuti mu nganzo bakurikiye fasha humanity kiroroshye uburezi busanzwe amashuri ni uburenganzira ibyo nicyo bagomba gutanga kuvumbura no guteza imbere impano z'abana babo icyo nicyo bazaba bakoze kidasanzwe kidakorwa na bose ndabahamagarira yuko bavumbura hakiri kare impano z'abana zikaba umwuga zikaba imibereho zikaba iterambere ryabo bazakoresha bakirangiza amashuri ariko ntabwo bazatangira kuyitoza bashaje ahubwo nibatangire hakiri kare bitegereza kera
batibagirwa no kwiga
yego
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda utuntu tubiri imbere yuko urubyiruko rw'umuti mu nganzo mbaha akanya kugira ngo badusereze nyine mbibutse yuko uyu munsi ari imyaka 57 y'ubwigenge bw'u Burundi n'u Rwanda turaza kubigarukaho mu makuru yacu uko tugenda tuyababwira uyu munsi hanyuma nanone impinduka muri programu muri gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika ya makuru y'iminota 5 mwumvaga saa 11 yavuyeho guhera uyu munsi ku itariki ya mbere ukwezi kwa 2019 emiriwe noneho rero urwo rubyiruko dusigaranye umunota umwe gusa bampere akanya batunyurizeho akaririmbo kadusoreze
uru wanjye ni indirimbo yahimbwe kandi iririmbwa na Mazava Madina akaba ariwe ugiye kuyiririmba noneho ubwo ejo heza nitubona muri na minota dushaka kwakurikira agatero kamwe
ye umwanya ni uwanyu uruwanje ni indirimbo y'itorero umuti mu nganzo nibo twaganiraga n'uwarishinze n'itorero rye Emile Moran niwe rero umuyobozi w'iri torero ndamushimiye cyane namwe nshuti mwese uko mungana ndabashimiye byimazeyo mugire umugoroba mwiza kuri radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama